Tactic on me. Chonde muzaka lambe nane Nduhe Amati ndiga jela terere Bonongwe, chipongwe Kumajama yanga Chosecho iwondole mea Nkavala zigamba Ndiga zola gomba Iwatavala masuti ya mandinyoze saine Nsolo mwendi mafunsa Nipati ndima waposa Kumwewa wa majepera kuti ya ziti jonji Pote matope saponda nane Nkalango sayenda nane Kumenya nandi mikango mwala saponya na oh, oh. Inu wa mbuye Napamba napati pawine Nizisomo za nundatiwa Inu wa tate Kalambe nane, muzaka lambe nane, muzaka lambe nane, buye muzaka lambe nane, muzaka lambe nane, buye muzaka lambe nane, muzaka lambe nane, buye muzaka lambe nane. Kristu semene yanka muopea Opunzira a Yesu Kuso wa mtendere Ama chita kubisala kama pempea Inde Omambuye muna mwitanabe Kunsandu sajida janu Kumucha zina paulo na mutu magudziko Chonyoze kama somwa ena Ndicho mupiri sanchito Mukululuka majimo nane mchite nane Mbuye
Enu wa mbuye
Napamba napati Pawine Nizi somo za nundatiwa
Matate
Sindi wopa wopa Tupiri Diwopa enu wopa nzimu nane na
Ndiye muzaka lambe nane Muzaka lambe nane Muzaka lambe nane Uye muzaka lambe nane Muzaka lambe nane Uye muzaka lambe nane Muzaka lambe nane Uye muzaka lambe nane
Napamba napati Pawine Nizi somo za nundatiwa
Muzaka lambe nane, muzaka lambe nane, muzaka lambe nane, buye muzaka lambe nane, muzaka lambe nane, buye muzaka lambe nane, muzaka lambe nane, buye muzaka lambe nane.
Ate muzaka lambe nane.